You are listening to Dap Stream Radio.
DJ Litma.
Stream music.
Buddha, 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 Buddha. Sma micho kitu, ama ni kushuhu vile tume na shuta. Usifanye ni kutume tenje wa linje kwanja ndula. Tupa, alafu nyama sisho msupa. Mini kinyamisha katanuka, naza kalalishi juu ya pupa. Buddha, sma micho kitu, ama ni kushuhu vile tume na shuta. Usifanye ni kutume tenje wa linje kwanja ndula. Tupa, alafu nyama sisho msupa. Mini kinyamisha katanuka, naza kalalishi juu ya pupa. Buddha, shomshua kwa kofia, take track kwa hero tashtuka. Mandura kazi pige kwa kitanda, right ya kili changkuta. GPV, utanizi ni vipindi za TVG. Ngapi wako 6 feet deep, choku think wako quick wrong move na kuklik klik ping. Sijifanyi champion, niko na fair, janje sema tumwe. Buddha wasi jeki chan, bado we ni kijana na atako kwe mse. Fuku kona shiga na zitoe zote inje teke. Bazinga mzimo kona finje peke. Natenji ni kapambe, untaka ni kushande ya bure na nifinje. Senki we ni pombo nini? Pesundo maziwa na pionda kupeza upongo mbili. Alafa kakadem kataliwa kalazo kutongo chini. Sisi ndo batogo mjini, last moti. Kusenya masonko weekly, baridi kwa mkongo mpini. Rada mzini.
For real, broski kill your pressure. Kwa shit in my professor. Our baby cash squeezy, mwambia pepi ni ya M-Pesa. Oh yes, nimesha jitepa, smile kwa face, unasumu na checker. Squeezy ya tuchapa ni geta, I'm reckless, neza tumia seska. Yo, let your phone, Buddha, let your goro. Ndula socks, anaenda na mroro. Atalia gosha, kioneo koro. Ananza na bonza, kinyonyo mbo. Cause of course, your end any wrong. Utakula dust before, let your zone. Tadidi na ito, sama, niende na mob. Before, ningie jump, mask, nipange na gun. Cause you when it's car, musiki zango mazako many times, bitch. Nyamaza, nye, 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 master, kumada, hata kama when it's fun. Mwili tuna wachapa Jerry Sai, soezi rudi jela anytime. Kwa hairy fam, fuck na mjua uni Jerry guy.
Buddha, smamisho kitu, ama ni kushuhu vile tume na shuta. Usifanye ni kutume tenje wa linje mkwanja ndula. Tupa, alafu nyama sisho msupa. Mini kinyamisha katanuka, naza kalalishi juu ya pupa. Buddha, smamisho kitu, ama ni kushuhu vile tume na shuta. Usifanye ni kutume tenje wa linje mkwanja ndula. Tupa, alafu nyama sisho msupa. Mini kinyamisha katanuka, naza kalalishi juu ya pupa. Buddha.
Tano, nane. Kwa nini kesho? Si kesho. Tunatoka Nairobi mzima East bus mpaka CBD. Ndo mbogi mevisha drill 254 tunachafua scene. Sindo the trend NTV. Kwa hii game sima MVP. Na kaa kuna mtana bishana. Kamizi size za try kuresist. Tunatoka Nairobi mzima East bus mpaka CBD. Ndo mbogi mevisha drill 254 tunachafua scene. Sindo the trend NTV. Kwa hii game sima MVP. Na kaa kuna mtana bishana. Kamizi size za try kuresist. Kwa wala ni recognize mini big boy uno. Kwezi sis bado unakangwa ata kome ivisha judo. Manambli tunawa round, nikatu nacheza ludo. Fresh wako na slide DM, sina time ya makuro. Bro wangu alipurura stock, yeah mika baki nime fitness plug. Amariza na unaneza duju, wamepiga marags. Itabaki tutoke kwa ground, tuache kutwa ma local tags. Mahita kwendeni uko, sifanya kitu jia ma fans. Tuko ntop jia KCC, ma ops ya mzima tunawa ping. Kipa B au COD, battle royal kwa hizi streets. We ready to risk a touchy bali, atu na pupa tu hang na fali. Wejua hii gang ni kali, napenda na mademo wa geti kali. Tuko strap na makori nkesa manambla jigasa na die smoke. Tuko strap na makori nkesa manambli wajigasa na die smoke. Maziwa zetu ziko fresh ndenu uko na izo ndagizenu imbo. Uta survive aje kwa jungle man na hauta footy dough. Tunatoko Nairobi mzima east bus mpaka CBD. Mdombo game visha drill 254 tunachafua scene. Sindo the trend NTV. Kwa hii game sima MVP. Na kaa kuna mtana bishana. Kamizi size za try kuresist. Tunatoko Nairobi mzima east west mpaka CBD. Mdombo game visha drill 254 tunachafua scene. Sindo the trend NTV. Kwa hii game sima MVP. Na kaa kuna mtana bishana. Kamizi size za try kuresist.
Makuno mevisha drill 254 sima number uno. Unezuliza number uno. Mina dai cash do wap hadi ma euros. Deep off ki anon ti man agagali on me. Kwa kichwa nina ma alphabet ABCD. Stay tuned kwa hii TV. Na team ina shutdown CBD. Na marapa kwa week kwa streets. Amu kudungwa BCG. Stay tune kwa hit TV. Na team ina shut down CBD. Na marapa kwa week kwa sweets. I'm kudungwa BCG. Niko joke kwa scene. Mkono zinarushwa right and left. Kwa status baby we falla. Go hard catching a BMX. B-boys tunaenda viral. Breaking news kwa CNN. Na ukileta ujinga kwa mbogi unapigwa X. My bro, this life is crazy. And welcome to the city of sex. I was say wamekarima knives, kings for defense. You gang yo kwanga safi, who's to tempt, no offense. Na ukileta ujinga kwa mbogi unapigwa X.
Jake masasua kwende onto nyakende chokset kwangu kakenge makenge chanda masenge wa senge prezo mamende riswa riswa waroro wa uptown na snata brado wa bebe wa bebe wa bebe nataka pia life ya kiposh etc etc wespoko tulienda lo nyanga potu limsupply machevra mrane ringita machingrizo zote yo lebi center saini dosha na leskeroshe. R.I.P. Tekla Chain skin kama Vera. Hit and run dead bitch kaka dera. Woko zabe na unahela. Weni mwizi mtu wangu saka wera. I'm among the chosen. Hawa na hali ya kwa cho. Hai kama Patrick Kunga na essence. Vina na iban kwa church. Uchiaji that is a big no. For sure for sure. Asapando place za cheesy. Mtajua ni na nando na run the show. Dili bitch for the bitch watamu. Tena mtamu. Kamshondani steak kama akasema anataka Kenyan spam. Mjoro aligoka kipofu tulimwekea mchele akatoka pofu. Zangu ni madaga kwa kitofu mtoto akumadana akalash ni kofu. Kuna maridhe huko visti kugenje zinapewa sala machungu. Hata system ni related siwezi tisha sala mkwa mzungu. Jekema sasua kwende onto nyakende jokseti kwangu ngunga kenge makenge chanda masenge wa senge prezo mamende riswa riswa waroro wa uptown na stata brado wa bebe wa bebe wa bebe.
Kuja vibao neza tokwa Yuto mengoja mboka wakachoka. Sayo na room 2 naitoka. Tupa mtupa kuya moto. Tuka medoka ona adi producer katoka na mgola. Kabalas may fall John do black man aize kukro. Tunachapa na polo kikolo wada ndo tunaingia show. Smamishwa ro ukuleta ngolo. Tunafanya kakorio kwa dance floor rada kukutoka do. Huku down tumekula moto kama shaka zulu. Ambia rais aji uzulu. Mtu wangu jondo tupati uhuru. Ishi life kuomoka tunogopa kusota. Tawitisha lunch na soda. Nilivunja James njuguna nikapata duru sum nikatongle moja. Sansa kustenje nasemeka na liba komenje. Kulwa kibenje nasikia chali yako mgenge. Atutaki usenge sprezo mamende. Rongrende rongrende tuki come through. Jege masansi wa kwende
onfi nyakende jokseti kwangu ngunga kiki magenge. Chanda masenke wa senge prezo mamende riswa riswa waroro wa uptown na snata brado wa bebe wa bebe wa bebe.
Ya dada mi chapa.
Oh my god.
Ya dada mi.
Oh ya. Check. We in a state of emergency. They wear one burglary. You don't like it but you heard of me. I'm a hot boy third degree. Triple cut. Triple cut. Check, I'm popping out. Every day a nigga styling out. Riding with the cannon, wildin' out. I'm getting money, so I'm dining out. Yo, or order the shrimp, pimp. I order the steaks, you feeding me grapes, but it's not a date. I'm on a run, yeah, and it's not a race. What did they say? All of my niggas want pain. Naked, a double digit. Uzi Bana, I be getting bigger. Wavy son, a nigga going fishing. Niggas be talking, but never listen. Look at the stats,
look at the stats.
Fuck all the rap, I'm pulling the stunts, they pulling the cap. Yeah, I'm all at the front, you in the back. If I take another, then I'm bouncing right back. Me and my niggas, we go back to back. Triple cut.
Ni telephone, ni telephone, ni telephone, ni telephone. Triple cut. Che 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 che. Triple cut. Che 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 che. Ni telephone, ni telephone. Ni telephone, ni telephone.
Give me the key to the city. What you mean? Nah, so I'm in the city, go viral. I put your click in a spiral. Your niggas is lazy, idle. My niggas is wavy, title. Your niggas is crazy, talk about killing this shit. What you mean? Panaro, give me the key to the city. What you mean? Panaro, so I'm in the city, go viral. I put your click in a spiral. Your niggas is lazy, idle. My
about killing this shit. What you mean?
Canaro.
Big thing AP. It's a big deal when you big scene. Just keep it clean. Me my big fish when you big clean. Fuck you pay me. I gonna feed bees in the business. Daily, drip drip, wavy, kimpy. Trap on top of the game, huh? We are just one of the same, huh? Don't you remember the name, huh? Nigga, we destined to fame, huh? You can't write that in my danda. It's a bubble and second yaguala. You can get in a trio la wama. Double trouble no matter my formula.
Give me the key to the city.
What you mean?
Canaro. If I'm in the city, go viral. I put your cook in a spiral. Your niggas is lazy, idle. My niggas is wavy, title. Your niggas is crazy, talking about killing this shit. What you mean? Give me the key to the city. What you mean? If I'm in the city, go viral. I put your cook in a spiral. You niggas is lazy, idle. My niggas is wavy, title. You niggas is crazy, talking about killing this shit. What you mean?
Selena song and you crazy. Then the wahoo in a wavy. Kadilana big as a wavy. Mayelamo big a weekend. Kanero jitume legewa kutume waraka kutoka mutumeji. Mituma kitana na kili katuma kuchinja marapa kintumiji. Jiji ningori ujuiji. Ukwa tupendi wajuaji. Miaka simeja maturity wengi wazeburu. Weni kupiuba jinani bazang. Nani authority nani gade. Nani celebrity niko maweng. Mini mudami ni chuyo bazang. Naza kubariki.
Give me the key to the city. What you mean? Viral. I put your click in a spiral. Your niggas is lazy, idle. My niggas is wavy, title. Your niggas is crazy, talking about killing the shit.
Welcome to dream ya kutoka kwa block. Ya need to get rich. To mock and short. Nikilala macha maisha yangu. Kwa mikono ya God. Bade mkubuke when I'm gone. Chano nane. Show. Welcome to dream ya kutoka kwa block. Ya need to get rich. To mock and short. Nikilala macha maisha. Welcome to dream ya kutoka. Welcome to dream ya kutoka kwa block.
You are listening to Dab Stream Radio.
Welcome to dream ya kutoka kwa block. Ya need to get rich. To mock and short. Nikilala macha maisha yangu. Kwa mikono ya God. Bade mkumbuke when I'm gone. Mwendele kuplay our songs. Leje na Emra do a song. Welcome to dream ya kutoka kwa block. Ya need to get rich. To mock and short. Nikilala macha maisha yangu. Kwa mikono ya God. Bade mkumbuke when I'm gone. Mwendele kuplay our songs. Leje na Emra do a strong. Sasa nali babotch niki pull up na ki rifle. So certain na then tuna fumble. Fumble. Wativuwa wanatiki community kama ma idol. Wanatupenda jute nendo viral. Niliko kwa mood mbaya, nika seti kishash. Nika kwa idol. Kwa ground mambo ni nare. Maboy wanafua reform. Lakini wata reform maja na shajwe ganji toka na ndomu. Niko safe, niko fit is on. Bazi nishow venye when I'm wrong. Kama ni chambogi, I'm sure niko na watu strong. Hizi season atako kwa mpole man. Yo, ama utapangwa. Bresh yako stick na mgun. Huko east, ama tamangwa. Pereka huko kitani, tajali, how to lambwa. Mkono zime tight, mseta ni try, ata ganda. Welcome na dream ya kutoka kwa block. Ya need to get rich. To mock and short. Nikilala macha maisha yangu. Kwa mikono ya God. Bade mkumbuke when I'm gone. Mwendele kuplay our songs. Leje na Emra do a song. Welcome na dream ya kutoka kwa block. Ya need to get rich. To mock and short. Nikilala macha maisha yangu. Kwa mikono ya God. Bade mkumbuke when I'm gone. Mwendele kuplay our songs. Leje na Emra do a song.
Na mina daizo ma trophy. Na kauna na oma ganji. Man, mina dikuwa na profit. That's why mikuwa kwa office. Men in black tumerock makoti. Lately milk dress manoti. Maisha yangu na cheers a godi. Flow ni yake ya majabu na he beat ni choppy. B-boy siu set my trend na siu set my subject na nime come nime rock my blue farm. Chini ni red carpet. My fan one appreciate talent. Adi de wata blow your trumpet. Shash iko choo kwa chalice. Mina chikil close your curtain. Na missy die my ops. Wajwe villain draw your pattern. Ukudeli siu run my ops na unless that ni suckers. Dukumbosi uleta fracas. Come on drill, close your chapter.
Welcome na dream ya kutoka kwa block. Ya need to get
rich. Rampage,
to mock and short. Nikilala macha maisha yangu. Kwa mikono ya God. Bade mkumbuke when I'm gone. Mwendele kuplay our songs. Leje na Emra do a song. Welcome na dream ya kutoka kwa block. Ya need to get rich. To mock and short. Nikilala macha maisha yangu. Kwa mikono ya God. Bade mkumbuke when I'm gone.
bro wako rampage. This time mina kuja kureload. Nilikuwa na movie weight kama kilo. Target kolo kuyo ni opnam zero. Kuyo ni mjeku za nazama kwa ispliff. Niko na mmoja na itaji 2-3 more. Boy alianza kubiev kama bitch. Pussy boy alibaki na mashimo. Pussy boy alibaki na madent. Right now anaagika fala tibado what's up. Mina ngoja what's next. Bro alikuwa na vessel to aim for the chest to na aim for the neck. Sijui day mati yako na standards na mdomo ni andume. Kifuwa ni ya dead. Dead ni ya hao kume krom na leo kuna basta unajua tu buda ni majasho. Kesu ni keep na makati fungwa yo. Kaja kumani na tuadai tu tango. Yo day nilikuwa cardout ilibidi tu ungeoso kurombosa tu muscle. After nilimoga nilitoka yo sina. Kashu ndo kwa ni mori ya mezi kwa neyo nyapjo. Wali tukitu malapu. Bado nilitap. Siku hizi nimekuwa tu bully. Awa ni mafala niliofunza tu kurap. Lakatasi nilibisha anafala sikujua ya ni chichi. Film rice bila notice. Sao unataka tu kupige na upendi mademu. Na gopa kupige adi pong tu stupid boy. Bro wako rampage. This time mina kuja kureload. Nilikuwa na movie weight kama kilo. Target kuyo ni opnam zero. Kuyo ni mjeku za nazama kwa ispliff. Niko na mmoja na itaji 2-3 more. Boy alianza kubiev kama bitch. Pussy boy alibaki na mashimo.
Back then tukiwa na T. Kasi motion ni nrodo kiti. Mjeku za kileta mehe. Na mjeku za courage take out lead. Demi mko wanting alikuja bila panty. Alijua siyo kama na drill. Niko always ill niki keep it real. Weka chuki na aim for the kill. Sijaita mbu wangori. Kani mbogi tunapula puna shank. Wajue rende ni toxic. Vabali oto kuna zima na mash. Sifanyi nikidai glory. Bado ni mboka nikisaka yo cash. Opna mgeu za toy. Stoli likuwa fine till mblena ni cap. Kawezi bonga in figures. Don't even think. Just keep a distance. Wajue exit in 9. Ukileta ufala utapigwe 9. Pio kide smoke na pop with a pack of G's. Tukiwa ndani ya dinga. Will ni free na wezi dukasi. Wajue haidai hasira.
Bro wako rampage. This time mina kuja kureload. Nilikuwa na movie weight kama kilo. Target kolo kuyo ni mbaka na zero. Kuyo ni mjeku za nazama kwa ispliff. Niko na mmoja na itaji 2-3 more. Boy alianza kubiev kama bitch. Pussy boy alibaki na mashimo.
Kani got ni mmoja wengine ni mapono. Keep up love with you. Kini kutaka click on. Kani kufani kula mkia. Flash
ambition ana day to about the mission 34L ni kwa examusho flag ya C4 clearer vision my man's killed invasion rudi kidato kafanya revision my man's killed invasion rudi kidato kafanya revision my man's ana bitch ambition ana day to about the mission 34L ni kwa examusho flag ya B4 blood revision my man's killed invasion rudi kidato kafanya revision my man's killed invasion rudi kidato kafanya revision vision
bitch niggas ambition I'm a man with a vision on a mission I promise you see VT show new make points at the I'm a real one. Follow me, I'm a lead, I got disciples, boy me ni Jesus. Demon time o'clock, na fight my demons na clock or block. Wakirusha na rusha of course, field niggas, wallows on toes. Na aim 10 grand for a show. Our journal the efforts we put in, wanangoja final products and charging. Got enough love to my charging, kiwa kwa ngori na vutia my doggies. The doga wengine ni puppies, bado ako stage ya kusa konde mummies. Nona day kubishana na daddy, yet mekwa ni kifist on your darling, shut up. Go ganged up, frontline bila vest na chest plate. Headphones playlist ya press play. Kamisi says it akwa your dead day.
Yo. My man's an a bitch ambition. And a day to about the mission. T4L ni kwa examusho. Flag ya C4 clearer vision. My man's who killed invasion. Rudy kidato kafanya revision. My man's who killed invasion. Rudy kidato kafanya revision. My man's an a bitch ambition. And a day to about the mission. That for L ni kwa examusho. Flag ya B4 blood revision. My man's who killed invasion. Rudy kidato kafanya revision. My man's who killed invasion. Rudy kidato kafanya revision.
And a day to about bila heart a reason. False yo yangu na session. Steps ahead kama Escobar and a day to abort a Mistofa. Silly mistake na change position. Loki staff is the main ambition. Silly mistake na change position. Loki staff is the main ambition. Cash na pata system na actual. Stay kwa real na kuanga virtual. Tupatane kwa metaverse. Jafanya this my bro. Pia wa uneza letterverse. Skize iverse na metaverse. Nasikia shit here na kuanga Messi.
Kubolent man, not like Messi.
My man's an a bitch ambition. And a day to abort the mission. C4L ligo examusho. Flag ya C4 clearer vision. My man's who killed invasion. Rudy kidato kafanya revision. My man's who killed invasion. Rudy kidato kafanya revision.
M-R-R-I-G-S-T
Flag ya B4 clearer vision. My man's who killed invasion. Rudy kidato kafanya revision. My man's who killed invasion. Rudy kidato kafanya revision.
Stop the snitch and I come to trash. Razi bullshit, mina come to brush the game. Snitch I'm Razi.
really shit on this ground when I stand in a gang. وبعمر الطلقة بين عينين وبعمر الطلقة بين عينين stop this snitch أنا كم كبرا can get no cash رازي bullshit من كم كبرا the game snitch I'm رازي really shit on this ground stop this snitch stop this snitch stop this snitch stop this snitch أنا كم كبرا stop this snitch أنا كم كبرا Razi bullshit, mina come to brush the game. Snitch, I'm Razi, really shit. On this ground, mina stand a gang. Waba amr talga bain aynain, waba amr talga bain aynain. Stop this snitch, I'm come to brag and get no cash. Razi bullshit, mina come to brush the game. Snitch, I'm Razi, really shit. On this ground, mina stand a gang. Waba amr talga bain aynain, waba amr talga bain aynain.
Trolling na tuko maundira Tukileta miujiza na pira Vibenje kuzigabi kuchachisha Tukite conflict kusafisha Mungazi, mungazi Kuzinyoku bila masi Mrazi, mrazi Kumbwa bisha na kimali Iduzi na yeke kwa mnoko Yonde pani guzi na mdoko Kawe ni kanyo sutambala isiradu Jusini wale ungale mambaru Aoma snitch rifle tuko mongo Straight punch ukigapi msalaba Aoma snitch rifle tuko mongo Straight
punch ukigapi msalaba Stop this snitch and I come to trash Razi bullshit, mina come to brush the game. Snitch, I'm Razi, really shit. On this ground, mina stand a gang. Waba amr talga bain aynain, waba amr talga bain aynain. Stop this snitch, and I come to brag and get no cash. Razi bullshit, mina come to brush the game. Snitch, I'm Razi, really shit. On this ground, mina stand a gang. Waba amr talga bain aynain, waba amr talga bain aynain.
We ni mrazi na we ni mjunia Umekam na ma Air Force walk ni na Ulba uko jumia Hii track ina come with different And two chains kia lchapo junior Hii track ina come with Keti chini utabaki metulia Tulia, 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 tulia Low key mina movie silent Na intelligence in voodoo man Kama kawa na ribu man mash up na idu man Don't play with mini risk Tunakil adi audio 6 Don't play with mini risk Atuchat na snitch
Walikamu wakithani ni kunyosu Saji alidai kwa ndonyo Ukibif sujidai kuja zogo Mina rock na cake mangoto Manze don't test my faith Staki manyonya my faith Juganji zangu misu wasko madame Chiki hater misu deal na mage Snitch ambrazi akulu fadhi Ainu aina alexe kid Diamond huru saado Akulu mislatin mutemi Napiga miziki ni tuliza soul Bado napunguza jasho na go Nipati gizani na tafu na go Muda tokoja ni fall Stop the snitch and I come to trash Razi bullshit, when I come to crash the game Snitch I'm Razi
with shit
On this ground when I stand in a gang Waba amr talga bain aynain Waba amr talga bain aynain Stop this snitch and I come to crack and get no cash Razi bullshit, when I come to crash the game Snitch I'm Razi with shit On this ground when I stand in a gang Waba amr talga bain aynain Waba amr talga bain aynain
This is shit sometimes ni cold As mo kwejo hard and bold My friends, my bitches who fold Kuna story ya ziko told Ilkwa this close ku lose hope Mloki ili enda cost Kuna highs na kuna lows Ni cold, ni cold, ni cold This is shit sometimes ni cold As mo kwejo hard and bold My friends, my bitches who fold Kuna story ya ziko told Ilkwa this close ku lose hope Mloki ili enda cost Kuna highs na kuna lows Ni cold, ni cold, ni cold Hama pengote wanani mention Santa jibu aje yo question Shweshi kwa kweli na tension Mishkuna mahabu manze uko station Easy size my boy go mental Hatujui manze nkwa nini Wawa mijishika ndimi You think manze ya machild Nisengei na masulai Davaji sit kwa shua my bro atarai Ilkwa no majo walahi Mom used to fly to Dubai Call the mall we live tonight Sina manzi sina wife Bro aligura aliflya yuko area jo my guy Sometimes ni cold Lazmo kwe jo hard and bold My friends, my bitches who fold Kuna story ya ziko told Ilkwa this close ku lose hope Mloki ili enda cost Kuna highs na kuna lows Ni cold, ni cold, ni cold This is shit sometimes ni cold Lazmo kwe jo hard and bold My friends, my bitches who fold Kuna story ya ziko told Ilkwa this close ku lose hope Mloki ili enda cost Kuna highs na kuna lows Ni cold, ni cold, ni cold A deal, a deal, a deal A deal marawai a deal Savita Zuke Finn, what's wrong with you, Yasin? Yes, she's pink, she sniffs on white. Do you think your kid she'll mind? Nah, she won't wallahi. Some of these things, just decide. Them something flani jana up. Come and do for daddy the dance. I showed my nigga how to flip it. Now he's running up them digits. I'm so proud you're not my missus. When it starts no kwa a seedling, una grow na kwa a big thing. Only ule kijana in this green and gonna sumba. Just system I'm gonna make mula with singing. And after time I stop this singing. I'll go kwa fields, I'll not touch hills. I'll pay my bills, so where's he feel? Randy, I'm gonna pray for we. I was raised up with a G. I'm just a G. Is it sweet sometimes?
Aje na kicho na mashilingi kanimboga aje aje kuna forms untaje taje kanibasu unkanze when cross we mwenda zake zake utatwa dimshande kwa mbosho before ni kushanda fande mbuzi ndo rende mziki ndo mboka lazima ni henge niko na pembe tumeungo si beef kisenge marapa ni wingi wa levi buzz kushare lazima ni common ufinye vipit ni hormones niko straight lakini ni combo wafosi wa mbuzi kwa kondo uku hau kubaki kwa condom flow iliko ni shali bahongo napika na chemsha bongo mara tatu sharudi kwa dongo neza beba game yote kwa gongo OCC Cairo ni doki nina shit wezi jaza kwa poki
kia tutoja chupa sit na waka waka kode kipitishwa sit na washa washa ati mnatubonga kwetu ni no wahala sani siku siku shore nataka dawa hila wa 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 nite adamu na penanga hawa wa wa Manzi ni wako na chini anagawa wa 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 Haka ni bilo na sikia kula la 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 Wa 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 Nite adamu na penanga hawa wa wa Manzi ni wako na chini anagawa wa 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 Kia tutoja chupa sit na waka waka Kode kipitishwa sit na washa washa Ati mnatubonga kwetu ni no wahala Sani siku siku shore nataka dawa hila Wa 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 Nite adamu na penanga hawa wa wa Manzi ni wako na chini anagawa wa 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 Haka ni bilo na sikia kula la 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 Wa 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 Nite adamu na penanga hawa wa wa Manzi ni wako na chini anagawa wa 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 Haka ni bilo na sikia kula la 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 Wa 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 wa
Wa wa wa wa I'm swinging it za 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 I'm swinging it loud It's not from around I'm in a cloud I'm need a mouth I'm in a cut with my girl Chanel But I'm rocking that Prada da 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 These other bitches can't compare Cause I'm like nah da 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 Ayy Check it, check it, check it. I'm in a game, not Shazzy. Split you in half like Sammy. Hoping money fucking long like Dreddy. Sammy, see Sammy. Who is the best? You tell me what. Head on my time like what? Chicken my slip, that money my crush.
Yeah, tutoja chupa, sit na waka waka. Code keep it issue, sit na washa washa. Ati mnatubonga kwetu ni no wahala. Sani siku siku, shore nataka dawa lila. Wa 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 wa. Nite adamu na penanga hawa wa wa Manzi ni wako na chini anagawa wa 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 Haka ni bilo na sikia kula la 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 Wa 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 Nite adamu na penanga hawa wa wa Manzi ni wako na chini anagawa wa 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 Haka ni bilo na sikia kula la 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 Wa 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 wa
Yes, it can. Gete ni mbaya, chini ya maji, cheki venye na sendwe Wash, wash, nishushe ego duanzi of course not, please not Ufuje besides my area door, please not Kapori mimbuzi, kori wenyani, nyongwa, bitch, come slow Nani ya mpasho, kani ketepa, chai ni kuja na sashe Nani agent, ni kuja na news, moto mnataka ni pashe Show ya sare, sare, ex kipare, itapigwa kipare Kiwasha nare, unaza putea, kaa, kondi obare News ni mare, ni kuna nare, mepakini
Yo bro, wagwa niko cool and easy Twende mission ni busy Frigga good and panga me
Yeah
are listening to Dap Stream Radio.
Yo, Bagwan, cool and easy. Twende mission ni busy. Bring up good, wali kwa ndia knees. How many times I'm about to freeze? Gina na macho ni black eyed peas. All logo pe talk is sneeze. Ni kuma pipes, you smoke two trees. Motion ni tatu na idwa in trees. Kwa nyoku slow. Do story na kuanga pro. Kwa block mi ukwa too slick. Tani menje na fly like a drone. 6 a.m. na bitter chicks. Start tatu na mfanya ho. Mini bad man na wezi compete. Back to back ungeza ni maklone. Atin sare makush. Sisi sare makush. Ukona links ukamu within. Na yo bridge tunabana kuna time ya truth. Tani kwa mashash. Kwa hunting kwa field kwa lose. Wapi mafalo na jita goons. Wakama chukeshe hood. Mejikin kitul. Kusifanya ni after full. Ni mapapa meja kwa pool. Nambugi uta Twitter school. Niko battery full. Singing my ups na prune. Ali check it, I die too soon. Ali duck na chomka goose.
Aka chomka goose. How you run like that? I to shake MG. Why you lie on tracks? How my youth wanna rely on cap? Last year liko pros this year ni guap. If I talk my shit now uko piss, that's fucked. If I talk my shit hakuna chicks ni cam. Gonga show your youth ka drama. To beat ni a drill lakini look ni a jam. To beat ni a drill lakini look ni a jam. Niko cool and easy. Twende mission ni busy. Free good good walikuwa on their knees. How many times we'll get this news? Gina na macho wani black and peace. All logo pe top is name. Niko mapetsu smoke trees. Haa, maybe it's bro.
Leo kuna agenda fulani, nataka ku address tena sahi hadharani. Tena nimejipa kibali, siki na umshenza na dhani ni utani. Mi nimechukua usukani, la karibu mgeni na ufuru kwa nyumbani. Natamani nikupe samahani, la roi nakataa mana ni huu jamani. Kwanza, nianze na nani, nasikia kuna jamama liana madem fani. Tena wana sura fani fani, nimona mwingine anafanana kama nyani. Nimekuja kuwakilisha, chafu kama hizi mino nasafisha. Ubaya ndo narekebisha, mana huku kwenye street nimetamatisha. Kutisha na tisha ga daily, kutisha na itisha ga bailies. Mbama lipata wa reli, mstari na usito wa traini. Na hoda mepata yomeli, sani kutaila litufike Spaini. Kijana kitupa kangeli, rudi usome tu hapa utafesi.
Johnny kunoma,
tembeza.
Mbusa pupa hapo takangwa buda.
Uda tembeza.
Mbogi mijama, huru marui.
Tembeza.
Utabakishwa na tukujui.
Uda tembeza.
Johnny kunoma,
tembeza.
Mbusa pupa hapo takangwa buda.
Uda tembeza.
Mbogi mijama, huru marui.
Tembeza.
Utabakishwa na tukujui.
Uda tembeza. Ukianza kuhetu melegeza. Mimi siko hapa kwa ajili ya kupendeza. Najwa mnataka kanyongeza. Ila hamtaki kupongeza. Niko wanjani na pepeta. Yule ako pale na mona na fegeta. Yani kuna mambo ya nachekesha. Bado kuna watu wanakeketa. Tembeza, mi wasifano wa kudekeza. Yeah, koleza. Tamu kisidi na ongeza. Braja kichoma na tembeza. Danyo kundani tabembeleza. Yule anakuja ki undercover. Kumi anakuja kupeleleza. Yeah, murder. Sumu ni kama ya chatu. Kundani kwa kama watatu. Tamu ndo imekuwa chatu. Yoza kusiokaza sakafu. Kakawe ni mtu wa watu. Bando kisema kesiri za bafu. Dendeni mseme udaku. Tembeza imekukua wafu.
Johnny kunoma,
tembeza.
Mbusa pupa hapo takangwa buda.
Uda tembeza.
Mbogi mijama, huru marui.
Tembeza.
Utabakishwa na tukujui.
Uda tembeza.
Johnny kunoma,
tembeza.
Mbusa pupa hapo takangwa buda.
Uda tembeza.
Mbogi mijama, huru marui.
Tembeza.
Utabakishwa na tukujui.
Uda tembeza.
Damn, Alex, you spazzing out.
Phone in the ring, let's see do shit. Probably go some of my new shit. Cause I'm Ufala, they useless. No block is on up and they useless. But I'm gonna call it your blue ticks.
Blue ticks.
Mbona nalia si do shit. Wamesona kulisha blue ticks. Na wakulisha ma blue ticks. Na wajulisha jo who's sick.
And who's this?
Ni baba kamam omolo jetelo so move bitch. Iko kutu iko boosted. Kome fona ime kufted. Femi buwa shaki kushted. Kome ya kari iti tuni ruthless. Toothless, niko kwa midomo saa after toothpaste. Mrazi na baki yako toothless. Professor na rudisha Mustang. Unaka kujumali Mustang. Kupateza kayole matuse. Marapa mekoka mebeba ma suitcase.
suitcase. So mechoka na mi vile mu spit. Na so see your girl like a fruitcake. You only come when she yearning a good day. No attachments to a loose chick. It's bang bang then it's deuces. I can text na mkulisha blue ticks. Phone in a ring I see do shit. Probably cause I'm on my new shit. Cause I ufala ni useless. The block is your number ni useless. Kwa meso na kunisha blue ticks. Phone in a ring I see do shit. Kwa meso na kunisha blue ticks.
I got no ego, I got no shame. I swallow my pride and say that I'm missing it. Creep in a changing room at school and tea from the kids that pivoted. Stolen clothes with a rip in it. Also, a stolen phone, no sim in it. Now I got keys, I give a lot. No charity work, trying to write off tax. Feds got me on the driving ban in the passenger seat till my license back. Ghost and fly after map. Try get my mind off rap. Get some sort of survivor's guilt when I see why I'm so supplying crack. This life don't come with retiring plans, will come to an end in unfortunate ways. No such thing as positive thinking when you're locked in, it feel like a maze. Often lose faith and forget to pray. You don't wanna land on the wing with a guy, why? Cause they might melt your face. Cuz got hit with an 8, why? Why would he care about some extra days?
Phone in a ring, I see do shit. Probably cause I'm on my new shit. Cause I'm falling in useless. The block is your number, ni useless. Kwa meso na kunisha blue ticks. Phone na niye si do shit. Kwa meso na kunisha blue ticks.
Mavito na kama ni mchuse. Nikisimama huyo msichana ni mchuse. Kucheki ni zare lakini kijana usiguse. Sikusi utafanya mini badilike vistupi. Upigwe, ufe, nihamageto kambusi. Heta kaleta matusi. Heta kakanya gobuti makofiza lusi ya kanyanga nyomusi. Ujuanje shindi ujuzi. Ujuzi ya kwanza juzi. Juzi waliuliza husi. Sikusi kwa meso ni blue tea. Yaji party tuko Dubai. Kwa kibeti mejaza mui guy. Expressway my new ride. Ficha sura watajua new guy. Orichimbiti ndiyo siu bye. Kani fishi sisi tuna swim by. Kanife miki kini ya mui thai. Chiki tunawakulisha blue type.
Phone in a ring na si do shit. Kwale kwa sama ma new shit. Kwa ufala ni useless. Mutokizo namba ni useless. Kwa meso na kulisha
EMD when we inject to me, no BCG, no broader. I got into the END, never slip, mama rather do EPP. Bust that case, you don't need a billion to cut the witness like 20 E. Touch one of my girls and I'm turning deep and hit I. You fight, I'm leaping. You liar, can you still struggle with the O? You tired, I can like it always so slow. I fire, and you can't defend your block. Maguire, tight air, shutting on the rose. But I've spent your stack of shop like made it move, but that's for blocking. This is with the 800. So why they see me at the running?
When dog went down,
you're really bad, but
down, pack down.
I don't give a fuck
right now.
Where everybody drunk like
Simon Cowell.
All up on my IG, undercover. But you don't like me, suck your mother. If you need to try me, won't recover. If you don't like me,
Toto ni mrembo. Mzuri wa ghetto. Kayole mihango. Wasito kwa penta. Maheta magendo. Mahaka kwa desto. Napulo kwa duthi na fe. Toto ni mrembo. Mzuri wa ghetto. Kayole mihango. Wasito kwa penta. Maheta magendo.
Every time I have a dream, it's bloody. But all of them means fed mommy. Take the weed, left the money, left the world. Back the street, she is the bed in the trousers. Was it eat for 24 hours? But I dropped that like beautiful girl. Cause she played both sides like Angela Baptist. Man, I never ever lie in a rap. Man, I really put a 9 on my back. Man, I hold an N9 on my back. Pretty bros, even if I white, I wear black. Bruh, get slapped. Pretty girl, big bum, get wet. Shout to my playground, get bruh.
Down, you're really bad,
pack
piga finger ina nyuma kukutuma missy mind. Unashinda kujichocha we ni star but you shine. Shida gani stay on your lane, achana na mind. Kuki cross buda heartbeat yako inakuwa tuni line. Trigger finger ina nyuma kukutuma missy mind. Unashinda kujichocha we ni star but you shine. Shida gani stay on your lane, achana na mind. Kuki cross buda heartbeat yako inakuwa tuni line. When it's snitch nigga sezi kuwa mini hater bado wezi kuwa mimi. Imeka mna ndenga fala meka mna mbini ya nini. Kimji na bigi mbele yangu kuna mbugi na nyamba mjini. Wetu ni cross na kitu ndakufanya unaweza dhani mini chini. Mchuma ni auto my nigga kwa kifua shimo thelathini. Chukua kitabu na kalamu take notes sikiza kwa makini. Nite kimani ima na driller pande yangu there's no singing. Wakali ndiyo rende ukichatisha ni sin. Makali kwa wengi na choma mbicho na tagzin. Na luku tu ni fisa kama rain. We dripping kwa kichwa ni mistari. Demi yako I'm eating. Na kukangkang na nakam kwa mazishi kukula. Say chure kona ball ni kama pongi nilibura. Shit sita ikata tena jutura ikuwa na sura. Ni vile nililewa nikasikia deki imefura. Trigger finger ina nyuma kukutuma missy mind. Unashinda kujichocha we ni star but to shine. Shida gani stay on your lane, achana na mind. Kuki cross buda heartbeat yako inakuwa tuni line. Trigger finger ina nyuma kukutuma missy mind. Unashinda kujichocha we ni star but to shine. Shida gani stay on your lane, achana na mind. Kuki cross buda heartbeat yako inakuwa tuni line. Sizi date bona date Monica. Mimi na date money na car but sizi by gari jua kuna barabara bi. Mimi nakaa hakuna wasoro, kuna madhegi, hakuna wakoro, kuna makeki, kuna wase wana kusoma mchana usiku ikifika wana kuteki. Dem ni fala anajichocha na amekulwa na mbugi mzima. Seni mtaro hata si mtaro leo wacha ni mwite kisima. You see man kwa his street hakuna haja kujigamba. Juu ayela yako neza iteka nipika talamba. Sina time ya mademo wa high school, nina ya wale wa varsity eh. Come wrong my G na kutolea glock uti. I do this every time everywhere, this shit is real. Niggas believing fake life out there. Kim Swat official is back, I saw me there. Jua lisema sezi mba verse ina kizungu. Utani judge aje buda na wesi mungu. Nitakufanya ulie bure nite kitungu. Come wrong get confused no waste of time. Jukicheza ni headshots na stop your mind. Come wrong no waste of time. Jukicheza ni headshots na stop your mind.
No, I can never tell a lie, and I don't, ayy. Hoes kissing in the yard and in the front, ayy. I'm on crazy shit tonight till I'm gone, ayy. If it's on, then it's on. Hella shit be popping, I can't wait to put that shit up in a song, ayy. I be going so harder than a punk, Want the smoke, I strip that fire in a bomb, ayy. If it's on, then it's on, ayy. I said no more parties, now I'm sitting at a party, ayy. But what the fuck, I'm finna party. With me look like Cardi. But shit my name Barbara so I'm Barbie. Barbie, ay, ay. Dude tryna holla but I'm waiting for the cue. You know I can never let a freak come and shoot. This hoe off the vodka tryna deuce. I ain't tryna fight, I got a fork I'm tryna use.
I ain't tryna live, shit is great out here.
I'm tryna sell a nigga dope, get smoking vapor out here. What the fuck, I got the cash right here. It's hella cash right here. These hoes right here, oh shit, spaz out here. Where the money at, dude? I got these hobies, tell me she ain't looking at you. Ay, ay, she ain't looking at you. I took a picture, I ain't tryna at you. Cause I ain't tryna at you. You know, you know, you know, I can never tell a lie. And I don't, ay. Hoes kissing in the yard and in the front, ay. I'm on crazy shit tonight till I'm gone, ay. If it's on, then it's on. Be popping, I can't wait to put that shit up in a song. I be going so hard, it ain't a point.
Yeah, yeah.
Want the smoke, I struck that fire in a bone.
Yeah, yeah, yeah. Kuna msana headache juma nyaru anaseti Johnny Mob. Mina penda blunt, misi penda ngima bong. Nina ngeos haga yake yu swallowing thong. Nime ngea form, niko matire, niko on. Nili ngea nke soba, vile nitoka ilva noma. Nili ngea na dem decent, after a while she was a hold down. Misi penda ngi kubonga, ulizo shopkeeper, miutu mia Trojan. Niyo kelelea mtani, hakuna siku itanulia mboga. Kama utafuti yomboka, mijo manigas na chuja around me. Silver saina dunga, know the stone is finally coming. Mina penanga madura, cause these niggas always capping. Bora pesa na tuma, boy so cheap, the boy's
tiny. You know, you know, you know, I can never tell a lie and I don't, ayy. Hoes kissing in the yard and in the front.
Yeah.
I'm on crazy shit tonight till I'm gone.
Yeah.
If it's on, then it's on.
That shit be popping, I can't wait to put that shit up in my song, ayy. Yeah, she like me, yeah, she love that shit long, ayy. Want this smoke, I'ma roll it 12 long, ayy. If it's done.
I got triple digits on that dash. She be popping pills and showing ass. Wissy on a Friday, that's a plan. Says he show up late, not Billa gang. Shawty hit the club to make it dance. Boys on the roll, I'm in demand. Says it pick a shugly bill of plans. Says it pick a Kuna Vito, where's he understand? Understand, huh? Oh, you can finesse, I'm too legit.
Too legit.
She just want the stick, I let it hit. Yanni Vajon by a Yezzy fit. Rada Kani Chafu, mean a dip.
Slip and slide.
Smoked a lot of downers, mean a trip. Plajoni legit, and I could don't get kitty sweet. Only want the checks, like my feet. Shorty, I'm a Jeep, I mean a taka to the Jeep. Yeah. Buddha Nico Rada says it slip. Man, I heard your rollie and it ticks. Where we pick a waiter, watch your lip.
Watch him dumb.
Stack up on a hustle like I'm Nip.
Like I'm Nipsey.
I got triple digits on a dash. She be popping pills and showing ass. Wasty on a Friday, that's a plan. Says he show up late, not Billa gang. Shawty hit the club to make it dance. Boys on the roll, I'm in demand.
You are listening to
Dap's
Dream Radio.
Understand.
I'm all up in my business like investment. I see him throwing shots, but I'm looking at the best man. I'm the hottest newbie, give a fuck about a has been. Niggas ain't acting right, this nigga has been. Hit your copper chain, 50k for the pendant. Give a fuck about a nigga, bitch, I'm independent. This my own house, y'all rappers just tennis. Bitch, I ball, Biggie ball, small gelatinous. Put me in the mansion, give me your attention. Once I get up out the room, I can feel the tension. Fuck him cause he handsome, fuck him cause he handsome. Fuck him cause I wanna fuck him cause he brazen. What up, Dez?
I got triple digits on that dash. She be popping pills and showing ass. Wasty on a Friday, that's a plan. Says he show up late, not Billa gang. Shawty hit the club to make it dance. Boys on the roll, I'm in demand. Says he pick a shugly bill of plan. Says he pick a Kuna Vito, where's he understand? Understand, huh?
26.
Walker in a chopper, nah, I mean 254 the number, Nairobi in the scene. Has he congestina right to left to Celine? This that night, bop, bop, we boppin' chasin' green. 254 the number, Nairobi be the city where we party till December. 1824 and the old local scene members. Kucho mani sharia, moto ni, I don't remember. Moto ni nataka pesa. Welcome to the city making cheese, yani cheddar. Welcome to the city where they play you like you checkers. Desi anajua, Kevo anajua, Stella wait. Stella anadid, Bryona Ali, hook up na Bena. Bena akona dem namjua naitua Lena. Lenali hava three way na Kevo, na Stella. Inaitua Nairobi chai moto cafe na. Mta achana ndio anthem. Fuck a nigga once and he gon' turn a Danny Phantom. Bitches seeking sponsors, they be picking them at random. Shawty say he cute, he broke, no thing is rich and handsome. Left to right in Boca in a chopper, nah, I mean 254 the number, Nairobi in the scene. Hansky congestina right to left to Celine. This that night, bop, bop, we boppin' chasing green. Rep my city till the death of me. Getting money, taking notes, groovy like a secretary. CBD hadis, I've seen in Boca in a chopper G. Chunga usi kokwe, juya mangoto, siku pini si. Pull up on a bitch and we gon' see how that gon' end up be. My homie still, just in case a nigga losing memory. Never had to check a nigga's shoes, did the check for me. And if you have a problem with my flow, then you can suck a D. Shout out to the rappers, 254, I'm in pursuit. Came in all black with the smoke, I'm the suit. Eyes be looking red from the green that I loot. White is for your flag, cause I came in so salute. Left to right in Boca in a chopper, nah, I mean 254 the number, Nairobi in the scene. Hansky congestina right to left to Celine. This that night, bop, bop, we boppin' chasing green. This that night, night, bop. Kenya to the world, the position's on top. Yeah, we like to eat on the play, we got crop. The news shows the bad, the good, it gets cropped. What?
This Nairobi city, beauty in the struggle, Nairobi, get it? This Nairobi city, beauty in the night, Nairobi, Liddy.
It's DJ Litmus. www.djlitmus.co.ke